J'ai
Sengizokuthengela umbhayimbhayi wena. Udubule indaba khona uzomona. Njalo, njalo, njalo. Sengizokuthengela umbhayimbhayi wena. Udubule indaba zangakini khona uzomona. Njalo, njalo, njalo.
Uzomona.
Njalo.
Uzongibona temala
njalo,
uzongibona njalo,
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 njalo, njalo,
njalo, uzongibona temala
njalo,
uzongibona njalo,
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 njalo, njalo, njalo,
njalo, phelo wami uphethe ingalanga, into ongayazi uphethe inyakanyaka.
Indoni yamanzi lesi siphalaphala.
Noma bemzonda bembeka amabala.
Uma engangithandi boye indaba kabani. Usukazama indombi egalakati.
Ave nikhuluma njalo, njalo, oh njalo.
Sengizokuthengela umbhayimbhayi wena. Udubule indaba zangakini khona uzongibona. Njalo, njalo, njalo.
Uzongibona.
Njalo.
Uzongibona temala.
Njalo.
Uzongibona njalo.
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 Uzongibona temala.
Njalo.
Uzongibona njalo.
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 Njalo. Umqabula shesha ngizokulobola ngeshile. Ophithize le ntombi emhlophe ushikile.
Isibhuka bhuka inyama emnandishikini. Ngayiqhuba namanje ziyekini.
Phethe umbhayimbhayi sukama nabadeli. Shaya iphelele labafana badeli.
Ngeke ukibhithe ungangijwayezi namashende. Funa gigiza like ayakumamathende.
Odubula.
Odubula.
Odubula. Odubula tembala, odubula, wabazalakini. Odubula, odubula, odubula tembala, odubula, wabazalakini.
Sengizokuthengela umbhayimbhayi wena. Udubule indaba zangakini khona uzomona. Njalo, njalo, njalo.
Uzongibona.
Njalo.
Uzongibona tembala.
Njalo.
Uzongibona njalo.
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 Uzongibona tembala.
Njalo.
Uzongibona njalo.
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 Njalo. Tembala, uzongibona njalo, njalo, oh njalo, uzongibona tembala mwana.